Sanibonani car drive. Yo msizwana ukhila yi bra wami. Ayi mina ngivumelana nalo yasisi bra wami yazi enami mani ekudala ngizenza into zami. Bengithi mfethu useseri uma ngimphethe grand man nge-ringers. Ayi wajumpa fast man. Ayi. Honestly mina I felt like I lack na challenge. La ngathi umacoma zonke. Ayi like mina last. But laba mebangidrayisela ne. I felt like my curiosity went high. I felt like nala there's something she's hiding. Yo, I wanted. You know, you keep on chasing. You know, that curiosity gets higher because it's not easy. You want. Until uzumthole, my brother. Ngithuma ngimthola sathi 9 years and 2 kids. Laba abanye laba umacoma zonke. Qoma fast. I mean ngispanelanga. I lost interest on the first week. Ngiyangibuzo ukuthi ngisamshelelana nomntana abantu.